in bed.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Kabla TikTok mina hit song nyingi kama crisscross. Nenda kama big boss fidi wasi jit josh. Wala C-Force kingi snaga mid coast. Mene King Kong kama chiri.
Yes!
Toto mjini kama disco. Na jamini mimi kabla mshiko. Na his time kaki pop mwenye pistol. Ni hatari akikoki jwe ni kifo. Mwenye vijicho kazi voma feature. Kwa wazi hapa lipo mtu kazi hafiki. Watoto lito nyamaze kona pipo. Ile shazi hadi tip top memzazi kama di. Wewe some shamba huh? You wanna chill with the big boys huh? Tafta kwanza mkwanja. Ili swaze kusubiu na pochinjoy. Sina chuki, lomba penywa zushi. Siwe mwke kutusi. Jue ni meshiwa tu maneno. Siwe stupid. Kumbuka tashiria ni msumeno. Napa toothy. Toto toa mazio kwenye meno. Ina confuse kama lesbi mwenye pof. Kwenye soko la sush. Uni moto hagus. Kwa mchomoko hankut. Hey shorty. Sgomba ni mpira kama sina wakika kupata goli.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Mesha pula msoto njakali skushibana. Ili kuishi doto zangu wa silale mehupigana. Na navyo vyota kuna mahaso na vifanya. Napata livyo kosa nkaona kumbe na ezakana. Sasa kama tick tick boom. Nalipuka na sijali kaupo sitting. Gumo ndane shuka. Mini zedje click ya boom kwa mzuka. Pisi unataka sisto doom. Tekwa chupa. Kibishi bishi kuishi kata. Awe umesanda. Ma ichi dumba. Anga banga. Changa changa. Kama mbwai mbwai. Lamba lamba chai chai. Danga danga. Bye bye dada. Mini big time. Asi chuji kama ni fresh. Siso kome like a diner. Hagupi za gusi yet. Kongo na jome. Samu ita futi thamani ex. Mwangu hameja majabu. Hatupi ufanye wepesi.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man kings.
Say if you want to stay number one for long time, you have to do big man kings. We are on the ground.